Bashali, yo mi Yesu mama wabirombo. Journaliste kira nyuta chalis radio kwana. Wingombini umira wanajuru bedo. Wingombini wanajuru bedo.
Wingombini wanajuru.
Wakuro nindo kusawa mawabi aiko.
Wingombini wanajuru.
Watiwe, watiwe,
watiwe, watano wanu.
Joel Claude, yabia kate uimbili umira.
Watiwe, watano wanu.
Nyakabito chami miamira wingombini, wali wotia.
Wingombini, wanajuru.
King Xavier's Mama Ebenezer, Mama
Mini, wanajuru.
Watiwe, watiwe mujule winya papa. Upio Richard senior boda, karamanu anele ndumananu yo.
Watiwe watano wanutu.